Mama mini shuke, ukigoma mini ruke. Nipereke Tanzania shusha stand ya biria nikutane na jamii yangu. Pungia, majilani leo mtoke. Lockdown iko open. Propaganda za dunia natangaza kukimbia karantini sio jamii yangu. Amisha mami yo, mami yo yo.
Ayo yo yo yo.
Amisha daddy yo, daddy yo yo yo.
Ayo yo 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 yo.
I can feel they're loving me. With me, I believe I'm seven free. Now see, utunze mani kwa bidii. Nipeleke Tanzania, shusha stand abiria. Nirudishe kwa jamii yangu. Ubaguzi wa dunia, natangaza kukimbia. Nirudishe kwa jamii yangu.
I miss you, daddy, oh, daddy, oh, you.
Natoka USA, napitia na Jamaica. Nakuja Afrika. Straight to Tabata, Tanzania, Afrika. Nabaki Afrika.
I like my originality.
Chama sozi polisality.
Black life matter quality zaidi. Lakini minarudi nyumbani. Yeah, unasema nini? In my motherland we got everything. Yeah, we got everything. Yeah, unataka nini? In my motherland we got everything. Minavuna tumadini. Hapa 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 nchini. Si mimi na shine na madini. Wekeza kama liza hapa nchini. Oh my people. Wekeza wekeza hapa hapa nchini. Uta shine kota duniani.
Go back home. Go back home. Go back home. Go back home. So much love.
So much love.
So much love. So na vile kiwa mbali home siko. Nasema typically home chino.
Nimewamisi jamaa, nimewamisi jamaa.